maduong' ni e chunya nikech Ruoth Yesus e wara aonge kiawa gimoro kuom warruok no maseyudo omiyo ngimana duto achiwo ni jawar chunya chieng' giko ka oduogo abiro dhi Jerusalem Wuon maduong' ni e chunya nikech Ruoth Yesus e wara aonge kiawa gimoro kuom warruok no maseyudo omiyo ngimana duto achiwo ni jawar chunya chieng' giko ka oduogo abiro dhi Jerusalem Jerusalem manyien biro koa malo dala maler mor maduong' ni jolocho moloyo richo e piny ka gibiro neno wang' Yesu en ober morno mosiko tho wagone oriti wayudo ngima mochwere Jerusalem manyien biro koa malo dala maler mor maduong' ni jolocho moloyo richo e piny ka gibiro neno wang' Yesu en ober morno mosiko tho wagone oriti wayudo ngima mochwere
Ibiro neno wang' Yesu, en ober morno mosiko.